Yankee Supplier. Dot com.
Nikita Empire.
Slim Shop is Zabapo. 20 now, you know. Now, back up, boost. Hip hop, hip hop. Say no, Baba. Kiss Kevin and I if you to me down.
To me da.
Kiss Camille or you to me down.
To me da.
Kiss Kevin and I if you to me down.
To me da.
Kiss Camille or you to me down.
Tomida.
Una katikati tomida macho mida tomida swamida tomida macho mida tomida macho mida tomida macho mida tomida
kuja
baba na peanut napiga mikas kuda dade kimwaka uni na gas wasone penta bado moja sioke na mpaka dinyo kundo shabiki fish niko na bana peanut napiga mikas kuda dade kimwaka uni na gas wasone penta bado moja sioke na mpaka dinyo kundo shabiki fish niko na bana peanut napiga mikas kuda dade kimwaka uni na gas wasone penta bado moja sioke. Here is an amador, the game Panaboa, where's the Timadota, Kupenaboa? Here is an amador, the game Panaboa, where's the Timadabo, Kupenaboa? Here is an amador, the game Panaboa, Homa Makipaya, Kupenaboa, where's the Saino, Pasunaboa? Here is an amador, the game Panaboa, Wato Tombagala, Kupenaboa,
and they will take you to Sima, Sina Solisina, Sina San and Casawa, Kitaka Kupima, Mama Mina, Tonga Kichina. Watu feka tuli weke, kuna sawe pima. Kiutu usima, sina story sina. Sina msane kasa wewe kitaka kupima. Mama amina, zonga kichina. Watu feka tuli weke, kuna sawe pima.
Ukisikia vina nda ifi tumida. Ukisikia milio ifi tumida. Ukisikia vina nda ifi tumida. Ukisikia milio ifi tumida. Tundeshwala kutumida, tumida Kiwala ni tumida Baba wawiri tumida Wedi susa tumida Machisiboti tumida Mingwa kufosi tumida Machisiboti tumida Doksasi tumida Stinti wida tumida Westpida tumida Madiki yedu tumida Kisimio tumida Wakini suwana kuwanami Sina time sina muda kuwadis Kuna wesa basi pima weke pep Kuroga utuone tupo pep Setu chambi ugea timba domisi Kumanisha kari adule so shabi Tamba kwenu mbali ya kwetu aufiki Tuwe ugo kwetu aufiki Wakini suwana kuwanami Sina time sina muda kuwadis Kuna wesa basi panya weke pep Kuroga utuone tupo pep Setu chambi ukia tumba domestic Kumanisha kari adole so shabik Tamba kwenu mbali ya kwetu aufiki twende Tuwe ugo kwetu aufiki twende Naoni bubisi na noti Tuzi si shubuki Kumanisha tupa kure kote mamluki Wamele wana shubu Wafaka kurugu Wambie kupanda gas Ubadu kidogo Mama tupuku Subiri kidogo Wambie kupanda gas Badu kidogo Nibubisi na noti Tuzi si shubuki Kumanisha tupa kure kote mamluki Wamele wana shubu Wafaka kurugu Wambie kupanda gas Badu kidogo Mama tupuku Subiri kidogo Tuwe kwa zende tuwe Sijaribu uspime mutu Nisha gairi kuchesa na watutu Mie zangu kuwa chapa fiboko Umama kute wachesa baikoko Usijaribu uspime wakumutu Nisha gairi kuchesa na watutu Mie zangu kuwa chapa fiboko
Chamawe, Alimau, Monteki, Twenda Bachamaki, Macho Madogo.
Ra! Chunky Supplier!
Seno was papi.
Supplier! Scary!
Can't say no.